minji ko duɗa loko torobe mawbe huttobe nimbe ben futawa kena nyamei nden no hani be cende yade de region giganton be puri yideje min jamri du enom dum velimi sanne e jarul mabbe gammi de godi loko torobe duɗube ko ummina yara maradi kano min puddi yide wobbe be puddi e be ngara sengonga hunde non ko wodi be puddi du warde idum wado gam ministre mo jondo fuddi wadde dum hunde non ko wodani jonnyal leedi sanne gam wala fulawol ko tengol kedungol dow lawol gomnanti gam minen dum boyi ko fedde amin wi'etende sem famedde de no hala do filla lokotorobe mobe huttobe nimbe be duudal mudu en futawa kenana le nyeme tawdu sarobe mabbe yaade mamira mabbe minyira mabbe mamnira mabbe fu tawa kenana le ladde no tampira denne minen min jardake e lawol gol gomnanti hoji gol min tokkitake du gollal gal minister on woni no wada lokotorako wonanana hano ko iri ko fittare dun no min kay mido mila hano gollal non latingal nde a hantidi gollema fuu a dilla nino gam ko wala e lawol kamoni loktorojo mawdo kutto yoppa gollam non ya golla ndel kelini kam amma jo on golloɓe gomnati ɓe yaade hooreɓe sarusi hawjiɓe filla cellal ɓiɓɓe leydi ha nana tawe nder gollirɗe muɗum wakkati golle ba ko ɗum waɗino wakkati ko miɗen ƴamta hakkeji amin ɗum fuu ɗum heɓaka amma miɗen ɗon miɗen tiltina koye amin miɗen gollira e non gam oɗon jiya loktoroɓe mawɓe kuttoɓe nimɓe ma ƴewtintoɓe nimɓe jaare nder lokotoroje tawe du gollitirɗi ƴewoji ñawɗo wala amma ɗum fuu haɗayi nomin gollirano gam saynonda.